yes, 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 yes. Wakuza kola, singe nile. Ito na mix next time. Ingo mashiri da leo bakwe.
Ita ito, na tena mix.
Nangali batani kensani, hikuwa muni wakataba.
Kensa mchali bawe.
Nangali batani kensani, hikuwa muni wakataba.
Kensa mchali bawe.
Iwe mkana mama na kesa, hikuwa muni wakataba.
Kensa mchali bawe.
Iwe mkana papa ikesa, hikuwa muni wakataba.
Kensa mchali bawe. Yeah.